Downloaded from ilovezmusic.com.
Afro Dance Cypher. Shastel Rife. Lax, Lax. Ati jams a gata. Ati jams a gata. Ati leka to bala. Ati leka to bala. Chase, chase. A gata. A gata. Patal sita twala la pwewe fifine mochine te twala ba twala ba twala ba kwa ni muku tandala. Nimuku tandala. Number one. Kwa te talante de kwimba. Na ifinyo kwa wale chidumba. Twaba pabwe lute paku ibova mutumba tuke tushe kwe chumba. Industry yesu ni fishingi. Plus na magelo we are dating. Kwa ba mateti, kwa ba naba. Kwa ba tukunga ne vyongo ta kwa ba te twali kuba. Kwa isalo twali suwa. Chiko la vale kufipozoli. The first thing is mandatory. Tenda weko na vele mankoli. Tewaba na misa mshapana katoli. Shapana katoli. Twali ya fobo toli pesha mita. Chali di shapani pita. Stone is it in the bar.
Bakambanga jashi ya walwa. Tugakura buweti yeti tuwepe. Ida shite tukua jashi viku apantu. Nga buwacha ni fuebo bakonka. Mulandu wa kwebati. Baka manomo balafo kutipanga. Nga chinsi chalabe elefi. Aba kontrola geto ni fuebo. Matke nani wanyanta pantambo. Pera kuboy one boto. Nina nyuta ishiba kuno moto. Vundula bayo lufi ameno. Balande kuno utako wabuino. Nga chinsi bagaita mulandila. Anyway amano kumakoini. Leta tunwe ve shive. Ati kuno boy twalifpenya.
Nitreza kitre. Aha aha hani misangi biti bakamba. Nakuyema mavina matamba. Baba mwine batobu hanga madansi yaka unyabu ya tatia. Voko kieni lekodile. Mamasifu sauni ni utualile. Vatune batobu hanga.
Kulitreva wale kodianga.
Kulu naluwa ya mamasa. Mademu hakuna kulu na kimasa. Mungatane batewa yanga litapize ngate kina etaba nga.
I see you maning. Young. Yes.
Lika tuwa langu kutila pachaza la kwe wote tuangala soa. Kumu hatu pita kufimbi kufia pala nago kumungala jobat. Notifti mwansense kele imento. Palasti mwala lila natunecho. Tuachi mubi kila moyu takwa na mwadi budi da pafumo muduyu. Daba ko ena tivakulu pachazi mwafaya timwala ekulu. Yangu nalu nye na kuisa pika npe. Emo tuisanga buwanse fiete. Nikompetiva lisha bampe peke. Numbalevo elenga timba peteke. Chava kwa tiva bidi batatu 4-5. Vinangula benga ba 20. Levo nibe na 70. Chapala na misha na haya. Wishi ya kumisha na haba. Bye. Young.
See more fire.
Yeah, you already know what it is.
Yangu. Yangu ya ba. Kakachula kakawala kakawa doctor. Umfwa. Bono chaze fetu angale fifine kutika. Shile katu fengkule kota tulolela weekendi. Month endi ifolion sefe kuchirisha bama. Nishileta uwa talala uwa suswa noti uwa makapanga. Wamona laksi wamona mixa wamona doctor wamona arch. Matkekile ujizi nishi mchazi lomba ponachirila. Ama gelo ni fulu na chipampa. Abasuma wasamba wa usaka. Ha! Kutika apa. Benichi kwembe inefwe kule kwa mashamu na magelo pachaza focharila. Tuamulisa mfuta tukoku sala umwa na chenda atachari nokuna ya. Somone pachaza focharila. Akalumba vepano pena charila. Ama pabu ni fulu kusala pofya koni keka la femu choka temenwe. Doctor. Ha! Kakachula kakawala kakawa. Ya!
Yeah. Kelonga apita kuikatako ama lapana futi vale chukutika kutika. Na lelo chadulila ichichine chidanso chalafi penya. Iyo danso mubongo ni emputi. Kawasha na tushute kone mfuti. Na lishupo kupinda ukangechi. Fila waboko shinguru ukangechi. Jelopi. Festola shana kwa tivangulu. Ama shaku pasa iti tuimie nguru. Mumpe tirini na yoko yandi. Na lipatiri na voko yandi. Hapa tuachirisha ama dansi kumyesu ni salaula. Ama dap ama shaku. Tumishani nene ya vizuezu. Efo muachirisha mwoku nwefi. Kitoka leke mwoku nwefi. Katuishi na po katulamuna. Ululu buliba na tetulamuno. Muke sefe 88442. Kuti mwafua.
Hello.
Jemala si.
Slide. Alamento mwanja kanyapwe ya che paka shikimu aposa neko mpepo lugu ninkaru ambisha no kulupisha na gumgeza jeni na kala kungwisha bantu nipipine tuangala pachaza la fwebo ya likala tatutula mumikalile tulanwala fwebo tufuluka kofiensala hala chazi jenjende ya kupene na kukuntia nshi yesu munevuma na mkuchezela webo wanzonga nyepe waleta pebumba musebanya chinja timu kolewe Hello chaba na yuenso fukulinga nanga chafula machamba nukushana ubumi buwa pachazi waliana Hello busi kubwa kuchirisha utudo mume sotwa la puisha Kanshini no nechivele chitwe toto engilo kuni balunshi Kekwesha no kunenu kai
Massive sound music
Team of fire Nombapa yuwe umfuapa chikulu ubumi na kwata Dasha Jehovah pafyo kwete Ulepa penshi finshi umwene Ichintu kwete chintu umwene You got what I do, you can't be me Even to a battle, you can't beat me You want to be teacher, you can't teach me Three, you are young, you can't teach me Bachaya vinani chifungutubwa Nangumi changa fulu kuta Munganji uofunda puru kuta Mulivaya wenda fulu ngana Ndeke nishane mwe mwikanya Limu na yachi mwe mwadabwa Valenji kushangifi wadampa Ginapu pakati we vinako Notivodabu we vinako Kukwala lata vinako Notukwala la monga ni chideko Unga endi haya nga findeko Mulungu na iwe ni vileko Nileke nine ni vineko Nipa mwamba che hapa ni vineko Hapa nine chiriko DJ Matke euliko Pukunyuka vinako na iwe iwe vinako Pukunyuka iwe vinako Fukulu apa vinako Twala la cha iwe vinako Chitikako nawe vinako Njife wa meti chitikapo Wayangana wadabu wapo Okay, nifwefwe bariko
Iwe limje, lolo lolo Leka tuwala nge utuangala pachazi waishwa Nififine
Tazite weko tuikala Tunuafia uwalo no kuangala Kwali wako tukunka mkata Na selebo veta chumwata Tuwali kwata maselebo ya pusana number one Vene baileta number two Bakilisi number three Bajoti number four Bakanku number five Ba Anso number six Ba Aso Nimu ize ize no aso Awe Tazite wa awe file chitika Ngadi asili ya kuimba file chitika Jeti mbepe, jeti mponte Aho mwandi file chitika Ngadi asili ya kuimba tatulala Uke puso mnandi misalala Ngadi weeta aho mansala
We ukan kuno kwati ze big Na valoze valiko valike Kuno kwati kuchazi wagamba Nitukunka matenti na hapa We ukan kuno kwati Tingara in peace nona vojiwa na matu Voza veofu na uzapeza viliseti Shima uwa na paya no chosa kumasedi Family vimachi tika kuna kenteo Batitama ikuli velo drinka veo Sitita nda ulira boma parinkani ya pepo Ngasunge na muwazi shusebe za kusebo
A James Agash
Sometimes pata vitu vima pesika valimba Ima sabenza for me ula ya donut na zimba Rwanda uliko, muneo sawala Socks of mdi ama gulisha shala Combo life volunteer ya kugeto Kuno stiwa lolo sinasambile detu Eroni mambiri munevali na majira But network ima futago gwira Malaiti ya kainda timachiringa mwadaki No, feeling station ni kugwira food tanki Drama zama sampo isa timakolewela Ratsulisha kuno vama berengera Mova sudura ni five sawa igo Rababana kuona aliko Wakai pa mazura ni vambiri vama chita Matazi timacha ila mchamuliva pita Mo fire team music Anyway, rest in peace, Masi Mabu, 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 Mabu.
Nini yabu wapa? Hatishani. Efe waba fe pachazi bagamba. Pachazi ifo chila tuwala every weekend. Chila lilala tetimbe pekwe na chila tuwala muninani. Endesha na usharira. Pamante nifwebo tulafopoka. Nabagaiga ifwebo tulapangiga. Chila mwishu tulapanga mashio homo. Fire team wei kontrolora. Beneba ilete hapo hatishani. Dijapo noke iwe ula tupanga. Yeah, just your lifestyle. Eyo ni upiso wabwembizo. Waunga unga, wagaga. Wapopa ni wapopa. I see you, maniga.
Yeah, chan. Punde kwa wa shala shala para perare.
Tuwa punde punde
zo. Ikatapu hapa.
Na kuwapa.
Hamila ku culture group. Kazembe FC. Kingfisher ZNS. We got you. Ha. Shepas Lokster. Ah, Youngsters Academy.
Wasanga Valentia.
Hiya, John Lynn. Comment. You make us laugh. Ha! Supreme Elias. Ha! Just Deezer. We got you. Os Deezer, Proud Day.
Os Deezer, Bad Boy.
Bobby Z-Rats. Bob Caesar. Holy Man. Ayo Martin, we got. John Waza, Lamnet Barbershop.
Yes, sir.
Ayo Martin, Malama, Yamabaka for a pie. He get a pop. Chaddy Bo.
Ayo Mizikai, Redo, we got.
Levels matters.
I shut up, Tender. My own cut. We got ya. Just a bean. Moonlight. Confiable. We got.